Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tuna waka.
Tuna waka, 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 tuna waka.
Manyenge matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongozi ya sepetu. Atuna bari tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafwesha mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuni iba. Oh no no no, nipeni zo shikamo. Mani mani wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nacho penda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yanatoa udendo. Toto line online kama mlenda. Naza maklub na bonga na shpapi. Nje wana manushika na mashati. Bigi pande zote kama samaki. Oh yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonga la party. Kuma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki.
As you know, tunawaka. Nama demo kali, tunachapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka, 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 tunawaka. 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 Tunawaka.
No fake song, got my friends with me. Mi mtoto town, sijavamia mjini. We mshamba, utanambia nini? Got a 99 problem, stand a bow. Nasa chiku bow. Wenzako tu, we take it, tunakimbizana. Kiona misha, zile weki, tunajichanganya. Tukipata, tunaweka, tunadhikusanya. Tunarusha, you are no feel free, mana. Atuna shida, win right now. Ring. Check your chains, ring right now. Ring. Uyo mwezi like a mean queens right now. We be show me na make shillings right now. Tuna show love, tupu na yoro, safi you know. Talking deals up for sawa, tuna waga we know. Ukitona na bunduki, tusha waka vindo. Huko kote tuna waka, tuna zimia kimo. As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka, waka.